Sabrina, baby. Yeah, yeah. Sabrina, baby. Kusu kuchonga mita flani yoni kweli. Wapendi kutuona sisi wawili. Na penzi letu naloli na shamini. Sababu tojulikana dhahiri. Siku moja topita, juma
yeah, yeah.
Sabrina baby, jua kweli mimi nina mapenzi ya kweli. You my honey, my summer baby, hey. Wazuli wingi wamepita, kwangwa wana radha. Nifuatisha majita, rota niumiza. Hakuna naye kupita, wendo unaniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza. Wazuli wingi wamepita, kwangwa wana radha. Rota niumiza, hakuna naye kupita, wendo unaniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza.
Sabrina baby,
yeah yeah.
Na watu wanachonga mitafani. Sabrina baby,
yeah yeah.
Na watu wanachonga mitafani. Wazuri wako na makozi ya tani. Watu wanachonga mitafani. Sabrina baby,
yeah yeah.
Na watu wanachonga mitafani.
Wazuli wingi wamepita, kwangwa wana radha. Kufuatisha majita,